subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa subax isniina bisha abril inay ku beegan tahay 11 sannadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com. idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed ismaaciil. qodobada idaacadda saaka ee caalamka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada ilaalada xeebaha dalka talyaaniga oo soo badbaadiyey muhaajiriin soomaali ay ku jiraan oo ilaa iyo 500 oo ruux ay gaarayaan.
waxa weeyaan dad badan oo muhaajiriina iyo 24 saacadood ugu dambeeyey hadda kuwa yimid waa dad gaaraya 510 ruux inta lasoo badbaadiyey.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan suuqii magaalada Hargeysa ee Waheen ee toddobaadkii hore gubtay oo saaka laga bilaabayo nadiifintiisa. warbixin ku saabsan fadliga bisha barakaysana Ramadaan ayaad sidoo kale maqli doontaan. intaas oo idil waxaa ka horeynaya dhegaystayaal warkii dunida ee ku soo dhowaada. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa muuqaal dhinaca internetka ahi kulan ku saabsan waxa uu la yeelan doonaa ra-iisul wasaaraha dalka India Narendra Modi maanta oo isniin ah, sida aqalka cod uu sheegay shalay xilli Mareykanku caddeeyey inuusan doonin inuu arko kor ukaca tamarta ruushka ee dalka India. madaxweyne Biden waxa uu sii wadi doonaa wadatashiyada dhow ee ku saabsan cawaaqibka ka dhalan karaya dagaalka naxariis darrada ee ruushka uu ka wado wadanka Ukraine iyo yaraynta saameynta xasilooni darrida ee sahayda cuntada iyo suuqyada badeecooyinka ee caalamka, ayuu yiri xogayaha warfaafinta aqalka cad Jen Psaki. Dalive Sain oo ah ku-xigeenka la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka ee dhaqaalaha caalamiga ayaa booqday India dhowaan, waxaana uu sheegay in Mareykanku aanu qad guduudan u dhigi doonin India, taasoo ku aadan tamarta ay kala soo degto dalka Ruushka, laakiin ma doonayo Mareykanku inuu arko in la dardargeliyo tamartaasi oo lasii ballaariyo gudaha wadanka India. dowladda Ukraine ayaa sheegtay axaddii shalay in ay ka heshay in ka badan 1200 meyda gobolka Kiev oo ah goobta ay ka dhaceen gobodfallada la sheegayo inay geysteen ciidamada dalka Ruushka, iyadoo dadkii deganaa bariga dalkaasi ay sidoo kale ku dhiiradeen qaarkood in halkaasi ay joogaan, halka kuwo kalena ay ka baxsadeen kadib weeraro ballaaran oo halkaasi ka dhacay, iyadoo kuwo kalena la filayo inay dhacaan. duqeymo culis ayaa ka dhacay duleedka Ukraine, duleedka magaalada Kiev ee xarunta waddanka si Ukraine dhammaadkii isbuucan, taasoo sii kordhinaysa khasaaraha sii kordhaya ee 6 isbuuc duulaanka ruushku uu ku hayo waddankaasi Ukraine. duqeymo ayaa galaaftay nolosha 2 qof oo qoy bari dalkaasi subaxnimadii axadda, sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka Oleg Zenagubov, waxaana intaasi uu ku daray in 10 qof oo rayid ah oo ku jira ilmo yar ay ku dhinteen bambaanooyin koonfur bari magaaladaasi ka dhacay maalin ka hor. warkii dunida dhegaystayaal waa naga intaa. subax wanaagsan, halkaad warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa v o a. dhegaystayaal, aynu gudagalno qodobada idaacadda saaka aan idinkugu hayo ee kale. duqa magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Muuge ayaa v o a u sheegay in howlo nadiifin ay ka bilaabayaan maanta magaaladaasi, gaar ahaan suuqa Waheen ee toddobaadkii hore gubtay halkaas oo xoolo fara badan ay ku baaba'een. warbixin arrintan la xiriirta waxaa Hargeysa kasoo diray wariyaha v o a Khadar Maxamed Cakulle.
sida uu sheegay idaacadda v o a, wareysi kooban uu siiyey duqa magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Muuge, waxaa saaka ay ka bilaabayaan suuqa Waheen ee gubtay xaalidda ama nadiifinta rasmiga ah ee ay ku sameynayaan suuqan, iyadoo oo gudoomiyaha golaha deegaanka ee magaalada Hargeysa ahna duqa magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Muuge uu dhinaca kale tilmaamay in aanay dadweynaha Somaliland, gaar ahaana kuwa ku nool magaalada Hargeysa, berrito ka qayb qaadan ahayn hawsha nadiifinta suuqan Waheen ee gubtay, maadaama waxa halkan laga guraya laga nadiifinaya uu yahay hadhaaga dhismayaashii iyo badeecadihii kala duwanaa ee halkan ku gubtay, kuwaasi oo haraaqashin oo waxyeelayn kara bulshadu haddii ay istiraahdo gacanta wax kaga qabtaa.
Aad iyo aad baa mahadsan tahay. Maalinta beri ah ayaanu bilaabi doonaa insha allah inaanu qashinka gurno. Waa run dadka waanu u sheegnay, waxaanan u sheegnay una ogeysiinay shacabka inaanay beri oo loo soo diyaar garoobin, waayo qashinka beri la qaadaya wuxuu u badan yahay iskaraab biro fara badan. Markaasi looga fogaado khatar ama in birahaasi dadka ay waxyeelaan, waxaanu go-aansanay in beri shacabku aanay nagala qayb qaadan. Laakiin dee qofkii shiciba ee keenaya miskarugo ama cagaf cagaf, kuwaas iyaga waa loo baahan yahay, way iman karaan. Laakiin shacabkii dee ololaha gacanta usoo diyaar garoobayay ayaanu u sheegnay inaanay beri iman haddii ilaahay dhaahdo.
geesta kale duqa magaalada Hargeysa, Cabdikariin Axmed Mooge waxa uu mar kale ku celiyey fariin uu u diray bulshada Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan, waxaana uu tilmaamay in maalmaha adag aanay ku tahay Soomaalidu inay gacan isa siiso oo kooda baahan la gacan qabto. waxaanu rajo fiican ka muujiyey taageerada iyo deeqaha loo fidinayo dadkii ku caydhoobay ama ku waxyeeloobay suuqa Waaheen.
Fariinta aan diraya waxa weeye, dadkani waxay ahaayeen qaar iscaawiye xiliyada adag, markay tan oo kale dhacdana aan waxba la kala harin. Waxaan rajaynayaa, oon filayaa in dadkan ay ilaashan doonaan caadooyinkoodii ahayd, caadadoodii soo jireenka ahayd ee ahayd in midba midka kale waxtaro marka uu u baahdo. Waxaan isleeyahay doorkan dadkii ku ganacsanayay suuqa Waaheen dee baahi bay qabaan. Masiibada ku dhacday waynu aragnaa. Waxaan rajaynayaa markaa in dadku u kacaan oo markaa ay caawiyaan. Taasina markaa waxay ka turjumi doontaa dadkeenu ahayn, waxay ilaalin doontaa dhaqankeenii hore iyo caadadeennii. Waxaana filayaa dee in si deeqsinimo leh la isugu kici doono insha allahu tacaala.
Cabdikariin Axmed Mooge ayaan weydiiyey marka laga qiyaas qaato hawsha ay beri bilaabayaan nadiifinta suuqani, muddada ay isleeyihiin way qaadan kartaa suuqa nadiifintiisa?
Waa laga yaabaa inay muddo qaadato. Waxaa la rarayaa qashin ku dhow ilaa 1500 load oo qashina, oo aad garan karto dee biro, dhagxaan, ciid. Marka waa laga yaabaa inay muddo qaadato. waxaan isa rajeynaynaa insha allahu tacaala qalab fara badan baan isu keenaynaa, sida ugu dhaqsaha badan aan usoo afmeerno oo markaanu goobta wadhigno goob nadiifa oo qashinaanu olin insha allahu tacaala.
Somaliland ayaa hore u sheegtay in waxyeelada dhaqaale ee suuqan ka dhalatay ay dhan tahay khasaare gaaraya ilaa iyo 2 bilyan oo dollarka Mareykanka. Khadr Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
ciidamada ilaalada xeebaha dalka Talyaaniga ayaa waxay sheegeen in 24 saac ee lasoo dhaafiyey ay xeebaha Mediterranean-ka kasoo badbaadiyeen muhaajiriin ilaa iyo 510 ruux gaariya, kuwaas oo isugu jira kuwo ka kala yimid dalal kala gedisan oo Afrika ku yaala iyo meelo kale, waxaana dadkaasi ka mid ah kuwo waddanka Soomaaliya ka yimid. warbixin arrintan la xiriirta ayaa hadaba si faahfaahin dheeraad ah aan uga helno la xiriirnay Shukri Siciid oo ah suxufiyad ku dhaqan magaalada Rome ee dalka Talyaaniga. waxaana wariyaha V O A Ridwaan Xaaj Cabdulle weydiiyey bal inuu sharaxaad ka bixiyo wararkii ugu dambeeyey ee muhaajiriintaasi lasoo badbaadiyey.
aba wararkii ugu dambeeyey waxay ahaayeen warar runtii aad iyo aad walaac iyo walwal weekendigan u geliyey waddankan Talyaaniga, sababtoo ah waxa weeyaan dad badan oo muhaajiriina iyo doomo ugu yaraan 24 saaco ugu dambeysay 12 doomood baa loo gurmaday oo dad saaran yihiin 24 saacadood ugu dambeeyey. hadda kuwa yimid waa dad gaaraya 510 ruux inta lasoo badbaadiyey, 48 saacadood ugu dambeysayna dadka yimid waa 800 ruux inta dhuntay oo aan weli la helin ma ahan.
waa gartay marka ma la og yahay dadka aan weli la ogeyn haddii ay badda ku qaraqmeen?
inta hadda la shaaciyo la og yahay oo aan la helin. markaba waxaa jiray SOS soo dirsaday oo naloo soo gurmado yiri, oo la yiri waxaa saarayd 10 qof markabkan Sea Watch 3 la yiraahdo, oo ONG-kan Sea Watch la yiraahda uu leeyahay, oo Mediterranean-ka dadka u gurmada oo private-ka ah ay yihiin oo EU-kan laga leeyahay. yaa waxay yiraahdeen dadkii 10-ka ahaa waxaan soo helnay sodon iyo afar qof. Marka waxaa ka maqan adigu labaatameyo qof iyo ba maqan oo ilaa iyo hadda dad xoogaa labaatan ka yarba lala yahay markabkaas kuwii ku jiray. Laakiin dabcan waxaa jira maadaama doome badan ay yimaadeen, dad fara badan ay yimaadeen, qaar badan oo aan laga warhelin oo meesha ku dhumay inay jiraan. Marka weli raadiskii iyo tirakoobkii baa lagu jira.
Waa gartay. Ma la ogyahay marka dadka ilaa iyo hadda la badbaadiyey meelaha ay kasoo kala jeedaan iyo halkii ay ka yimaadeen?
Waa la ogyahay hadda qoraalkii ay soo saareen oo ugu dambeeyey waxaa dadkaas dad Siiriya ka yimid, Siiriyaan baa ku jira, Ijibtiyaan, Ijibti dad ka yimid oo Masaariyiinaha ku jira, Soomaali baa ku jira, Suudaaneys baa ku jira, waxaa ku jira Eritreya ku jirta, inta lasoo dadkaas oo kale iyo dadad kale oo aan wadamadoodii la sheegin, laakiin intaas waa ku jiraan bal.
Waa gartay. Marka muddooyinkii ugu dambeeyaba waxaad moodeysay in tahriibka dhinaca badda Mediterraneanka uu soo ziyaadayay, marka maxaa sababa ayay kula tahay xilligan?
Waa sababa u ahbow hadda waxa weeyaan escalationkan ruushka iyo ukraine ka jira, tensionkii siyaasadda iyo ba waxaa loogu sii jeestay dhinacaas. Marka adduunkuna waa isku xiran yahay, qolyahan human trafficka iyo tahriibayaasha ka faa'iideysto dhaqaalaha ka abuurana waa og yihiin, markaan in laga sii jeedo taas waa mid. Tan kalena waxay og yihiin maadaama hadda markaan ukraine dadkii loo gurmanayo oo ayagii aya lasoo dabiibahayo in haddii kuwa kalena ay badda isku soo tuuraan aan laga indhasaabanayn. Marka discrimination loo arkayo haddaan kuwa hadda badda kusoo dhacaya aan la raadin, marka waa siyaasadaas ay ka faa'iideysanayaan. Marka kuwan uma traffic ah iyo soo galootiguba siyaasadaas ay ka faa'iideysanayaan.
Shukri Saciid oo ah suxufiye degan magaalada Rome ee dalka Talyaaniga waxay u warramaysay Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a dhegeystayaal. Markana gobolka Owdal, dhaqaatiirta iyo aqoon-yahanada ku takhasusay cunnada iyo nafaqada ayaa inta badan marka la gaaro bisha barakeysan ee Ramadaan waxay bulshada la wadaagaan qaabka ugu habboon ee dadku ay cuntada u qaadan karaan maadaama uu isbedelo jadwalka cuntada la cuno. Maxamed Faarax Kibaar oo baraka jaamacadda Hoon ee magaalada Boorama ayaa arrimahan sharaxaad ka bixinaya, waxaana uu la hadlay wariyaha v o a ee gobolka Owdal Haashim Sheekh Cumar Good.
waana Maxamed Faarax Kibaar, macalina ka jaamacadda caalamiga Hoon ee magaalada Boorama, jaamacaddaasoon ka dhigo kulliyadda cuntada iyo nafaqada, aan ka dhigo koorsooyin ku saabsan cuntada iyo nafaqada. Maanta waxaan inaan soo bandhiga doonayaa cuntooyinka la isticmaali karo xilliga Ramadaanta. Xilliga Ramadaanta cuntada oo la saxaana waa shay aad u muhiima si qofka caafimaadkiisa loo ilaaliyaa. Ramadaantu waxay keentaa maadaama muddo badan la seeman yahay, halkaasi waxaa ka imaneysa qofka baahidiisii cuntada ayaa hoos u dhacaysa maadaama muddo badan auna wax cunayn. Markaa baahida cuntada qofka iyo waxay isku beyskaraysan ama isku sar go-an iyo inta cunto cunaya baahidiisu way isku soo orgaan yihiin. Sidaa daraaddeed maadaama una dharaar oo dhan wax cunayn, baahidiisii sidee loo soo kabi karaa ayaan doonaynaa in maanta halkan kaga hadalno. G I T da wax layidhaha baa jira luqadda ingiriiska lagu yidhaahdo dheefmareenka, waa afka laga bilaabo ilaa cuntadii habdhiska dhefshiidka. Dheefmareenkaasi dheecaanu soo daayaa, dheecaanadaasi had iyo jeer waxay lasoo daaya xilliga cuntooyinka la cuno. Dheecaanadaba soo bixi waaya maadaama dheecaanadaasi soo bixi waayaana, sidaa daraaddeed qofka falgalladii kimikaad iyo tamartu baana hoosba u dhacaan. Haddaba maadaama tamartaasi wixii lagu soo kabayahay cunto noqoto, cuntadeema munaasab ayaan maanta halka kaga hadli doonaa. Marka cuntooyinka Ramadaanta la isticmaalo waxaan u kala saari doonaa saddex, baan u kala saari doonaa qofku muxuu afturka isticmaalayaa, qofku muxuu cashada isticmaalayaa, muxuuna suxurta isticmaalayaa. Bal haddii aynu ka horeyno qofka Soomaali cuntooyinka ku haboon waqtiga afturka ee uu soonkii furayo, cuntooyinka ku haboon inuu ku afturo qofka Soomaali waa kuwii annagoo tix raacaynaa cilmi baaris lagu sameeyey 200,000 in ka badan oo qof oo adduunyada oo laba jaamacadood sameeya, jaamacad la yidhaahdo RMIT oo ku taala dalka Australia iyo jaamacad la yidhaahdo Virginia State of University ee Mareykanka ku taala. Labada jaamacadood research ay sameeyeen, cilmi baaris lagu sameeyey 200,000 oo qof in ka badan lagu sameeyey cuntooyinka la isticmaali karo bini aadamku cimri kasta uu jiro iyo nuucu doona labya dhidiga ahaadee cuntooyinka qodo kuwan baa kamida cuntooyinka waxaa kamida marka qofka uu sooman yahay biyuhu horeysiin doonaa biyaha faa'iidadoodu way farabadanta waa xagga damaan ka sheegi doonaa timir baa ku xigta orange liinta nuucyadeeda kala duwan baa ku xiga tufaax baa ku xiga baalka saytuunka la yidhahda baa ku xiga bahal la yidhahdo biir oonanu soomaaliga ku garan waa sida tufaaxa inta egtaa yar dhuuman tahay ayaa ku jirta waxaa kaloo ku jirta baalka cinabka la yidhaha baa ku jira waxaa kaloo ku jira cuntooyinka yara fudud ee sida haddii luxux laga sameeyey iyo haddii laga sameeyey roodhi ay tahay waxyaabaha yaroo fudud la qaadanayo ayaaba u badan cuntooyinka afturka la isticmaalayo
qofka soomali muxuu ka helayaa faa'iido biyaha iyo timirta horta
horta marka sayniska laga hadlayo waxaa la yidhaha 560 ama ilaa 470 jirka biniaadanka waa biyo sidaa daraaddeed maadaama qofka maanta o dhan soomana biyihiisii heerkiisii biyaha jirku maadaama hoos u dhaceen horta biyihii heerkoogii bay ku soo noqonayaan sidoo kale waxaa dhacaya wax la yidhaahdo falgalka kimikaad ama jirku markuu tamar la soo baxayo ama qashinsaarka u dhacaya jirkiisii wada xidhxidhnaa falgalladii kimikaad baa dib u dhacaya sidaa daraaddeed qashinsaarkii ayay fudaynayaan sidoo kale waxaa jira marka jirku haw biyo badan maanta o dhan soomaane biyo awaayo waxaa dhacaya waxa la yidhaha skin fragility jirkiisu ma geegsanaanayo jirka yar geejiyaan biyuhu waxaa kaloo keenayaa kemikalada cuntooyinka shiidaa markuu qofkii cuntada cuno ma soo baxayaan sidaa daraaddood way soo saaraan
timirta iyo khudaarta kale maxay leeyihiin faa'iido
maadada timirta la yidhaahdi faa'iideedooda ugu badan waxa weeyaan maada fiber la yidhaha ku jirta maadaama qofku maanta o dhan soomana calool istaag buu dareemaa calool istaaga way ka ilaalisaa waxay kaloo ka ilaalisaa habdhiska dhafshiidka adkaaday bay kor u qaadaa waxaa kaloo lagu daweeyaa waxa la yidhaahdo deficiency-ga nafaqa darada qofkan ku dhacday way daweysaa fitaminada a iyo b iyo b iyo b baa laga helaa iyo c baa laga helaa sidoo kale weight gainka qofku inuu cuslaado ayay yaraysaa waxaa kaloo samaysaa waxa la yidhahdo habdhiska dareenka maadaama qofku maanta o dhan soomanaa dareenka kabuubyuu dareemaa ma jirka habdhiska dareenka way wanaajisaa lafaha way xoojisaa dhiig la-aanta kor bay u qaadaa tamar baa laga helaa sidoo dale maadada istrooga la yidhaahdo oo qofku hadduu muddo badan soomanaad inuu kusoo boodo looga baqayo way yaraysaa waxaa kaloo ka yaraysaa qofku hadduu shuban leeyahayna hoos bay u dhigtaa waxaa kaloo kor u qaataa aragtida qofku maadaama uu soomana aragtida daciifaysa aragtida kor u qaata midda kaloo kale waxay hoos u dhigtaa wadna xanuunka maado kadmiyum la yidhaha baa ku jirta maadadaba wadna xanuunka hoos u dhigta timirtu faa'iidooyinka farabadan bay leedahay qofka soomana u leedahay suxuurtana waa la cunaa 3 xabo ama 4 xabo
kaasi wuxuu ahaa aqoonyahan maxamed faarax kibaar oo bara ka ah jaamacadda hoon international ee magaalada boorama kana dhiga maadooyinka cuntada iyo nafaqada oo inoogu waramayay cuntooyinka bisha rabadaan faa'iidada u leh qofka sooman inuu isticmaalo xilliga uu afurayo qaybo kale uu kaga hadlayo aqoonyahan maxamed isla cuntooyinka rabadaanka qofka sooman u habboon inuu isticmaalo wakhtiyada afurka cashada iyo suxuurta waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijyadeenna dambe cuntooyinkaasi oo mid walba faa'iidada uu qofku ka helayo uu inoo faahfaahin doono aqoonyahan maxamed haashim sheekh cumar good v o a boorama
subax wanaagsan dhegeystayaal iyadoo lagu gudajiro bisha barkaysan ee ramadaan oo 10-kii horena hadda gebagabo lasii gaaray ayaa inta 10-ka dhexe waxa ay culimmadu ugu baaqayaan bulshada muslimiinta inay ka faa'iidaystaan maalmaha barakada leh ee bisha barakaysan ee ramadaan wariyaha v o a ee magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa warbixin arrintan la xiriirta soo diray
habeenkii xalay waxay ahayd habeenka 10-aad ee bisha barakaysan ee ramadaan waxaana masaajidda kala duwan ee xaafadda isliiya guud ahaanba magaalada nairobi si weyn u soo camiray dadka muslimiinta halkaasi salaada ku tukanaya taraawiixda waxaana ay culimmadu aad uga hadlayeen qaybaha kala duwan ee fadliga bisha barakaysan ee ramadaanku ay leedahay gaar ahaana dadka fursadda u hela inay soo gaaraan bisha barakaysan ee ramadaan ee aan ka faa'iidaysanin dadka iyagu markaasi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam magaciisa marka lasoo qaado aan ku saliimin iyo kuwa waalidkooda loola soo gaaray oo aan ka faa'iidaysan ajarka iyo xasanaadka ay ka mudan yihiin kuwaas oo aada culimmadu ay uga dayrisay rofesor axmed cabdi ladiif oo wax ka dhiga jaamacadaha wadanka kenya gaar ahaana luqadda carabiga iyo tarbiyada islaamka ayaa waxa uu yahay imaamka masjidka alfurqaan
maalmaha maxamed ah jibriil calayhi salaam wuxuu qoray mihraabka, markaasa wuxuu yiri aamiin. Haddana mar labaad isteebkan uu qoray wuxuu yiri aamiin. Mar saddexaad uu qoray aamiin. Marka waa weydiiyey maxaa saas yani aamiinta saddex goor u dhahday markii aad koraysay mixraabka. Markaasa Jibriil waxay u dhahay qofkii adiga agtaada lagu xuso oo nabi Maxamed calayhi salaatu magacaada lagu soo qaado aan ku salinin sankiisa dhulka Allah ku maarta Allah ku nabo, yani sankiisa dhulka Allah geliyo, yani raqima anfun. Waxaa lagu jeedaa laguma jeedo yani inaa wajigiisa dhulka lagu qabanayo waa qof khasaare waaye, qof hoogay oo khasaare waaye kaas adigana waxaan dhahay maaragtay inkaartaas uu qabay adigan aamiin dheh. Qofkiiba oo nabi Maxamed calayhi salaatu nabi ilaah baa weyneeyey subxaanahu watacaala, ina allaha wamalaa'ikatum yusalluuna cala nabi, yacni ilaahay iyo malaa'igtiisa iibaa ku salinaysa. Marka adigana haddii agtiisa agtaa aad maqasho nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam inaad maaragtay allahuma salli wasalim calayh inaad tahanto, ma aha qof bini'aadam oo kale inaad adigma xataa markii u yeeraysid maaragtay yani nabigeena Muxamed calayhi salaam rasuulkeena Muxamed wuxuu dhahay gudabdaru. Marka ilaahay subxaana qur'aankiisa haddaad u guursato markuu u naadinayo weligiis yaa Muxamed madihi yaa rasuul allah yaa nabiy allah wahakada. Markii ma ambiyaas kale loo naadinayo magaca loogu naadinayo yaa muusa yaa ciisa yaa aadam, laakiin nabi Maxamed calayhi salaam marna nabaga magacis looguma yeerin uguma naadin ilaahay maga ahaan oo ma aragtay yani oo khabar ahaan Muxamedu rasuulullah waa jirta, laakiin yaa Muxamed qur'aanku ma helis. Midii labaad, qofka oo ramadaan soo gaaray loo dimba dhaafu waayey sankiisa dhul allah ku dhiji, macnaha barka dari iyo inkaar iyo xabaar allah siiyo. Saasaa Jibriil markuu dhahay kaa asaga nabiga Muxamed calayhi salaam wuxuu yidhi adiga aamiin, na Jibriil wuu inkaari nabigan aamiin buu leeyahy. Sidii maaragtay waali markii leera aamiin an leena afa Jibriil maaragtay yani wuxuu leeyahay qofka ramadaan soo gaara aan weyneynin madayis kor u qaadin oo dimba dhaaf raadsinin kaa asaga waaba inkaaran yahay khasaaru qabay khasaaro xorana guli aamiin ee aamiin buu nabiga calayhi salaam. Marka maxaa la doonayaa munaasabadan weyn oo ilaahay subxaana wa sanadkii mar nagu arsuqay oo hal habeen ku dhex jirto oo leylatul qadr kun haween ka khayr badan ku dhex jirto ninkii raadin waayo oo ninkii maaragtay yani dimdhaaf raasin waayo ninka ase waani khasaare yani haddii maaragtay yani ilaahay subxaana watacaala addoomidii soo badan yihiin marka wuu jecelyaha kuway tur asaga daa'iman tuuga gacanta kor ufidsada ilaahay wuxuu ilaahay subxaana kuwa jidkaana soo qaada gacantan qabanayna waladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum, ilaahay wuu dhaartay kuwa jidkaana soo maray waan hanuunineyna.
Masjidkaasi oo si weyn dadku ay u dhageysanayeen khudbadda afartii ragcaba marka la tukado uu sheekhu dadka ku wacdinayay ayaa waxyaabaha uu la yaabay waxaa ka mid ah dadka waxyaabaha maalaayacniga ka hadlaya bisha barakeysan ee ramadaan iyo sida ay u khasaareen.
Marka waxaa rabaa ramadaanka oo hadda maanta aa toban ay tahay qofkii maaragtay yani inuu weyneeyo oo maaragtay bilaa ugu dugnaadaan waxaa inuu ajab banaad nimana banaanka ku sheekaysanaya waxay leeyihiin farmaajo saas u dhahay sheekh salib saas u dhahay qolkulaan waa saas waa nimin oo waaweyn oo maaragtay yani aniga gudaha ku jir waa soo hayn waay waa maaragtay ramadaan kuwaas ma fidi ku dirirka hayaan weli haddee niminkaas waa nimin khasaare runti waa uguma dugnaa bilaa kale yaa waa galab. Haddana marka yani waxaa la doonayaa ramadaanka munaasabad ilaahay na sii waaye oo ilaahay nagu manaystay inaan ka faa'iidaysano yani ayaama macduudaad ilaahay uu yiri toban tagtay marka in la dadaalo wey. Midii saddexaad, qofkii labadiis waalid soo gaara oo labadiis waalid oo iiko nool ilaahay gaarsiiyo oo jinni gelin waayaan ama jinni geli waayo ka asaga sankiis dhulka allah ku dhejiyo khayr la'aan allah dhigo khasaar allah geliyo allah khasaariyo maarta Jibriil saasuu le aamiin dheh nabagan aamiin buu leh. Haddii agtaada ay gaaraan labadoodii maaragtay ama midkoodii inay maaragtay yani ay gaaraan ilaahay wanaag dardaarmay waqadaa rabbuka allaa tacbuduu illaa iyyah wabilwaalidiina ixsaana imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma aw kilaahuma fala taqul lahuma uff hataa uff muquris. Haddii agtaada ku gawowaan labadoodii ama midkoodii
markana ku soo dhawaada mid ka mid ah qasiidooyinka aan idinkugu talagalnay bisha barakeysan ee Ramadaan. waxaad ka dhegeysanayseen v o a xaliimo khaliif mabool ayaan ku luqanaysa rabi naxriis janaha ka warabiyo dhegeystayaal gabagabayeynu waad idaacaddeena saakiya caalamka anigoo jamaal axmed cismaan idinla socodsiinayay tan iyo kooda iyo barka duurnimo intaan mar kale hawada ku kulmi doonno waxaan kaga tegayaa nabadgelyo.
This is VOA News via remote. I'm Tommy McNeil. As Ukrainian forces dug in on Sunday, Russia lined up more firepower and tapped a decorated general to take centralized control of the war and have a potentially decisive showdown in eastern Ukraine that could start within days. The Ukrainian President Volodymyr Zelensky warned Sunday in his nightly address to the nation that the coming week could be as crucial as any the war, saying that Russian troops will move to even larger operations in the east of the state. He also accused Russia of trying to evade responsibility for war crimes in Ukraine. Experts have said that the next phase of the battle may begin with a full-scale offensive. The outcome could determine the course of the conflict, which has flattened cities, killed untold thousands, and isolated Moscow economically and politically. Russia, again, has tapped the new Ukraine war commander to take control and centralize control of the next phase of the battle after its costly failures in the opening campaign and carnage for Ukrainian civilians. U.S. officials do not see one man making a difference in Moscow's prospects, but they do see more ugly times ahead. Russia turned to the General Alexander Dvornikov, of the Russia's most experienced military officers. That's according to a senior U.S. official who was not authorized to speak publicly. U.S. officials say that he has a record of brutality against civilians in Syria and to expect more of the same in Ukraine. Russia ally Serbia has taken delivery of a sophisticated Chinese anti-aircraft system and a semi-secret operation over the weekend amid Western concerns that an arms buildup in the Balkans at the time of the war in Ukraine could threaten the fragile peace in the region. Media and military experts said Sunday that the six Chinese Air Force Y-20 transport planes landed in Belgrade early Saturday. This is VOA News. Incumbent French President Emmanuel Macron will face far-right nationalist Marine Le Pen in a winner-takes-all runoff for the presidency. They both advanced Sunday in the first round of voting in the country's election, and it sets up another head-to-head clash of their sharply opposing visions for France. Le Pen thanked voters for sending her into the runoff. Several defeated presidential candidates urged supporters not to vote for Le Pen, saying it would throw France into chaos. Macron, meanwhile, sought widespread support from both the right and the left to defeat Le Pen in round two on April 24th. Macron won the last encounter in 2017 by a landslide to become France's youngest ever president, but the same outcome this time is far from guaranteed. The ouster of the Prime Minister Imran Khan in a parliamentary no-confidence vote early Sunday said Pakistan on an uncertain political path, with its supporters taking to the streets and protest and the political opposition preparing to install his replacement. Tens of thousands of Khan supporters marched in cities across Pakistan waving large party flags and vowing support. The youth, who make up the backbone of Khan supporters, dominated the crowds. Khan was brought down after a day of drama and often vitriolic remarks. His supporters accused Washington of orchestrating his ouster, and his party walked out of parliament shortly before the vote. In the end, 174 lawmakers in the 342-seat parliament voted to depose him, two more than the required simple majority. His successor is to be elected and sworn in by Parliament Monday. The leading contender is Shahbaz Sharif, a brother of the disgraced former Prime Minister Nawaz Sharif. Shanghai has discharged over 11,000 recovered COVID-19 patients, and health authorities emphasize that they must be allowed to return home despite the lockdown that has severely restricted movement in China's largest city. The director of the Shanghai Health Commission says their families must not be worrying about them or discriminate against them. Shanghai has been under lockdown since March 28th, and authorities said that the strict measures would be lifted in areas with no new cases in the last 14 days following another round of mass testing. The United States has advised its citizens to reconsider traveling to China due to the arbitrary enforcement of local laws and COVID-19 restrictions. U.S. officials cited a risk of parents and children being separated. China protested that notice. Recapping our top story, Ukrainian forces dug in Sunday and Russia is lining up more firepower and tapping a decorated general to take centralized control of the war ahead of a potentially decisive showdown in eastern Ukraine. Via remote, I'm Tommy McNeil, VOA News.
morning, Africa, and welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm Jackson Bunganyi in Washington. Today is Monday, April the 11th, and here are some of the stories we're covering for you this morning. Nigeria's national electricity grid collapses, leaving many parts of the country, including major cities Abuja and Lagos, without power.
When power goes off, it's like a total blackout and no light, no people are not able to pump water. So that's like water shortage.
That is Adeola Odunowo, a Nigerian entrepreneur based in Lagos. In Gambia, the final results of the National Assembly elections have President Adama Barrow's National People's Party winning in 18 constituencies, followed closely by the United Democratic Party with 15 seats.
Because previous elections were not held during Ramadan, on Ramadan days. So Ramadan might be also a contributing factor to the low turnout.
In Tanzania, citizens call for measures to control rising prices on cooking oil and other products as the cost of living rises. We'll have those stories and sports coming up right here on Daybreak Africa. Stay tuned. Top story this past weekend, Nigeria's national electricity grid collapsed, leaving many parts of the country, including major cities Abuja and Lagos, without power. This was the second major outage in a month. Records show that Nigeria's power grid, which serves an estimated 117 million people, has experienced multiple extensive power outages in recent years, often resulting in widespread blackouts. Nigerians are now calling on the government to adapt renewable energy solutions to the constant outages that affect their homes and businesses.
The blackout actually happened around the country. It was like a national blackout, except for maybe some parts of Abuja, which is like the seat of government. The blackout went around because I was in touch with some people in Ogun State, some people up north. Everybody had the same experience.
That is Adeola Odunowo, a Lagos-based entrepreneur. He describes what happens during a power outage in Nigeria's commercial capital, which is also Africa's largest metropolis.
When power goes off, it's like a total blackout and no light, no people are not able to pump water. So that's like water shortage. And of course, the diesel prices go up because more and more people have to now own their generating sets as alternative power supply.
Many Nigerians are now turning to alternative sources of energy, including solar, to power their homes and businesses. Lucy Essien is a Nigerian reality TV star and entrepreneur. She says that power issues are exacerbated by the fuel shortage in the country.
At a stretch, we can actually lack light for like 4 days straight. And then with the fuel scarcity now, I've bought fuel every single time, 4,800 naira, and it lasts for just 2 days. So imagine the money that is going into just being able to have constant light in my house. That's a small generator that is just carrying maybe one AC, one fan, and maybe a fridge. That's it. And it's already costing that much. If solar is considered and actually implemented in Nigeria, it would really go a very, very, very long way because it's fresh. There's no noise. There's no suits. There's no need to buy anything. All you have to do is just wash it. So maintenance is really, really low.
Studies show that the Nigerian solar market is among the fastest growing in Africa. However, that it still has a long way to go if it is to serve the needs of the majority of the country. Victor Besi runs a solar energy company in Nigeria. He encourages people who are impacted by the blackouts to invest in alternative energy sources that might seem costly in the beginning, but often have long-term benefits.
Solar is one of the most sustainable renewable options out there. Solar is an asset. Solar is not a liability. One of the biggest plus customers get for going solar is how it helps with noise pollution and environmental pollution.
In Nigeria, much of the investment in green energy has been a private sector-driven initiative. However, the Nigerian government says that it plans to install 5 million solar home systems and mini-grid to serve over 25 million people.
I believe that renewable energy isn't even the future anymore. It's the now.
In Gambia, the final results of the National Assembly election were announced Sunday morning by the Independent Electoral Commission. The results have President Adama Barrow's National People's Party winning 18 constituencies, closely followed by the United Democratic Party, UDP, with 15 seats. According to the commission, 962,157 people were registered to vote, with 492,754 ballots cast and voter turnout put at 51.2%. The figures show a massive decline from the nearly 90% voter turnout registered in last December's presidential election. This was the second parliamentary vote since the fall of ex-president Yahya Jammeh, who lost the election in 2016 and was forced into exile in Equatorial Guinea in January 2017. For more on what the results mean for Gambians, I'm joined by Sene Marena, editor of Alkamba Times, a Gambia-focused digital news platform.
So, Sene, what do these results show about what the Gambians want in their leadership and the direction of the country?
Thank you very much, Jackson. As you rightly mentioned, Gambians went back to poll since the last presidential election that saw incumbent President Adama Barrow winning in a landslide election. Yesterday's vote was also very crucial because the National Assembly members from 53 seats were contested, and out of that, 19 was won by the National People Party of President Barrow, while 16 seats goes to the opposition United Democratic Party that was the main backer of President Barrow in 2016 presidential election. So yesterday's vote saw a mixed feelings in Banjul because many people believe that President Barrow, with his landslide victory in December 2021 presidential election, he would have had absolute majority in the parliament. But unfortunately, he lost major ground to independent candidates and the opposition United Democratic Party. So this is showing you that the president is losing some popularity among Gambians.
And what explains the low voter turnout?
The low voter turnout, according to local media, is attributed to the fact that people are losing confidence in the electoral system because during the last presidential election, there was 90% voter turnout, and people were expecting that the parliamentary election will also witness a high voter turnout. But unfortunately, because of what happened, a lot of opposition supporters or opposition parties claimed that the last presidential election was rigged by the ruling NPP. So they lose some hope that, you know, the same thing will happen in the parliamentary election. So many people decided to stay at home. Another attributing factor, according to local media, might be as a result of the holy month of Ramadan. You know, Muslims are currently observing the holy month of Ramadan. So, and you know, it's always tough for people to go out when they are fasting to exercise their civic responsibility. So some people believe Ramadan was also a contributor because previous elections were not held during Ramadan, on Ramadan days. So Ramadan might be also a contributing factor to the low turnout.
That was Sene Marena, the editor of Alkamba Times, a Gambian-focused digital news platform. I reached him in Seattle, Washington. Tunisians on Sunday took to the streets to protest against President Kais Saied, accusing him of imposing a one-man rule after he dissolved parliament last month. A political crisis in the country intensified last month when more than half of the members of parliament held an online session to revoke Saied's decrees. Many members of Tunisia's parliament also participated in the protest, which took place with a heavy presence of anti-riot police. The Kenyan Treasury on Thursday announced the budget for the financial year 2022-2023 starting in July. The $30 billion US dollar plan comes 2 months earlier than usual, so Parliament can approve spending before the end of its term ahead of general polls in August. The budget has been met with mixed reaction from political leaders. As Atieno Odhiambo reports from Nairobi, this comes at a time when fuel shortages continue to bite, with major towns reporting long queues at the few filling stations.
Last week, Treasury Cabinet Secretary Ukuri Yatani read the last budget under President Uhuru Kenyatta's tenure at the National Assembly building. The budget is expected to continue to allocate funding to President Kenyatta's Big Four agenda, which is aimed at boosting manufacturing, universal health care, housing and farming. The announcement comes as many Kenyans are still struggling with a slowing economy affected by the COVID-19 pandemic, drought and the war between grain exporters, Ukraine and Kenya, all of which have sent prices for basic commodities skyrocketing. Yatani, however, maintains that the budget is friendly to citizens and high taxes have only been imposed on non-essential and luxury goods.
I confidently assure you that this is a money-friendly budget. You will see for yourself that whatever we are proposed to do is for the greater good of the Kenyan public. The issues where we are raising tax, things that you know have been a social problem to our community. Look at the issues of gambling. Look at the issues of betting. Look at the issues of advertisement for alcoholic products. They contribute revenue, but you know they do not contribute the social fabric of our community. The Kenyan youth are very fragile, and therefore they need to be protected from too much exposure in terms of those social vices that are going to derail not only their education, but even their health.
The budget has been met with mixed reactions from Kenyan leaders. Those allied to the president are welcoming it, while those allied to the deputy president are critical. Ndindi Nyoro is a member of parliament allied to the deputy president. He disagrees with the treasury minister's remarks that the 2022 budget is friendly to the ordinary Kenyan. He says the budget did not meet the expectations of Kenyans.
It depends with the definition that Waziri gives to Mwananchi. If Mwananchi are the people in leadership who are insulated from the many problems the real Kenyans are going through, then that can pass. But if Mwananchi is the Mwananchi that we know, this budget is very far from Mwananchi. It is full of inconsistencies. The figures that he gave in terms of GDP growth do not tally. But also, Waziri did not meet the expectations of Kenyans. As you know currently, the problems with the people of Kenya now, number one is the issue of cost of living. Number two is the issue of unemployment. There is no special thing that he talked about that is solving these two problems.
The 2022-2023 spending plans come 2 months earlier than usual to have them deliberated by the members of parliament before their exit after the August general polls. President Uhuru Kenyatta's last budget will be implemented by his successor, as it is barely 4 months before the end of his tenure. Atieno Odhiambo, VOA Daybreak Africa, in Nairobi, Kenya.
Daybreak Africa continues. I'm Jackson Vunganyi. In Tanzania, as prices go up on cooking oil and other products, citizens are calling for measures to control the situation as the trend contributes to the rising cost of living. Our correspondent Ed Uwesu has more from Dar es Salaam.
In this market in Dar es Salaam, a number of vendors are busy preparing food for their customers, although there are few to be seen. The vendors here says price hikes are harming their businesses, as one of them, Maria Makisi, explains. She says that they buy cooking oil for more than $3 per liter, and it has really affected their businesses, homes, and even their customers. Another food vendor, Regina Ngeleja, says that the price of cooking oil are so high that she can't make a profit. She explains that they are paying now at least $2.50 for wheat flour, and during this period of Ramadan, it's hard to survive. Vendor Ali Salum, who makes and sells pizza, says he had to raise his own prices because of the increasing cost of the ingredients. He says that with the previous price of $0.50 per pizza, he could not afford to keep on running the business since cooking oil and wheat flour prices have gone up. So he raised the price to $1, but fewer customers are coming. So he is asking government to intervene. Retailers who sell groceries says transportation costs are contributing to rising prices. Athmani Kindokile, who owns a retail grocery, says the price of fuel is affecting his business. He says that the price of goods has gone up, and so they must raise their own prices to manage transportation costs. Pascal Sule is a political and economic analyst. He said that the government should intervene to reduce prices and the cost of living. He says that the government has to reduce its excise duties on some basic commodities like cooking oil and wheat flour and come up with a policy to combat the price hikes. In Dar es Salaam, a liter of petrol sells for $1.23, up from $1 last month. According to economic experts, prices are likely to continue to rise, especially after the government announces new petrol and diesel prices this week. Reporting for Daybreak Africa, I am Idi Wesu, Dar es Salaam, Tanzania.
The reluctance of many African countries to condemn Russia's invasion of Ukraine has caught many observers of Africa's international relations by surprise. Last week, Nigeria, South Africa, and Kenya were among a dozen African countries that abstained from a UN General Assembly vote to suspend Russia from the UN Human Rights Council. The resolution passed, though several countries with historical ties to Moscow, including Ethiopia, Angola, and Zimbabwe, voted against the move. A Nigerian international relations expert says Russia's invasion should be condemned because it violates international law. It's also a threat to global stability and should be a source of concern for African countries. Mike Mbonye reports from Lagos.
David Aworawo is a professor of international relations and strategic studies at the University of Lagos. He says Russia's invasion of Ukraine is a violation of all post-World War II treaties.
The invasion of Ukraine by Russia a little over a month ago is a violation of international law to the extent that the avenues for peaceful resolution of the conflict were not exhausted before Russia went to invade Ukraine unprovoked. So it's a violation of international law, it's a threat to international global stability, and that is why it is concerning to all lovers of peace around the world. And that's why world leaders have responded with sanctions the way they have.
Aworawo says Russia's invasion of Ukraine should be of concern to African states.
In Africa, too, we have very big states surrounded by not too big ones, small ones, in terms of economic ability, in terms of military capability, and you know, other indices of power. For instance, Nigeria's population, its economic resources and all that is almost equal to that of the other 15 countries in West Africa. Nigeria is about 200 million. West Africa is a little less than 400 million. The same as South Africa also is to Southern Africa. So to the extent that African states have unequal power and strength.
Aworawo says African states should be concerned about the need to maintain global stability and international law. He says diplomatic avenues should be used to resolve differences and conflicts to prevent the Russia-Ukraine experience in Africa. This is Mike Mbonye for VOA News in Lagos.
Now it's time for Daybreak Africa Sports, and with that we go to Abuja with Samson O'Malley. Good morning to you, Samson.
Good Monday morning to you too, Jackson. We begin the sports with the news that South Africa's Lloyd Harris was eliminated in the first round at the Clay Court Monte Carlo Masters on Sunday. Harris, who entered the tournament ranked 40th in the world, lost 4-6, 7-6, 7-5, 1-6 to world number 57, Martin Fokusovich. Harris was coming off his best performance at the Masters 1000 event when he reached the last 16 at last month's Miami Open. In basketball news, the Basketball African League second stopover got underway in Cairo on Saturday and will end on April 19th with 15 exciting matchups at the Hassan Mustafa Indoor Sports Complex in Cairo. The NAR Conference opener had the host team and 2021 BAL champion Zamalek of Egypt beating Cobra Sports of South Sudan 80 points to 63 points. In athletics, Victor Kipchirchir defended his Eldoret City Marathon title on and Sunday winning in a time of 2 hours, 13 minutes, 10 seconds to become the first athlete to defend the Kenyan organized Eldoret City Marathon. Michael Mutai and Joe Spat Bet placed second and third in 2 hours, 13 minutes, 23 seconds and 2 hours, 13 minutes, 58 seconds respectively. Emily Chibet Kipchumba took the women's crown as she ran 2 hours, 29 minutes, 58 seconds to beat Shailene Jepkori and Lillian Chilaget, who finished in second and third place. In boxing news, Emmanuel Tego of Egypt failed to impress as Ryan Garcia claimed victory in his first fight for 15 months with a dominant points victory at the weekend. The American lightweight extended his record to 22 wins with no defeat, with 119-110, 119-110, 118-109 victory over Tego. It was the first time Garcia boxed the 12-round distance and the first time he fought past 10 rounds since a pair of 10-round decisions in 2018. And now to Egypt, where Zamalek Vice President Mustafa Hadhoud has resigned from his position a few days after he was caught stealing a medal. Zamalek lost the Handball Egypt Cup final last Friday to Sporting Club of Alexandria, who secured the first title after winning 33-30. A video emerged following the game showing Hadhoud putting a gold medal in his pocket. Following the incident, an emergency board meeting was held on Saturday morning to discuss what happened and resolve the issue. A few hours later, Hadhoud resigned from his position, effective immediately, despite claiming to have taken a silver medal and not a gold medal. And finally, Sudan has been confirmed as host for the CECAFA Under-20 Championships, which will also act as the zonal qualifiers for the Under-20 African Cup of Nations. And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson Omale in Abuja, Nigeria. It's back to you, Jackson, in Washington.
And that's it for this edition of Daybreak Africa. We thank you for spending this morning with us. For more African news and features, visit our website at voanews.com. Connect with us on all social media platforms. We are on Twitter, Instagram, Facebook, and on YouTube, where you can watch our videos. Until next time, I'm Jackson Vunganyi in Washington, wishing you a great week ahead, Africa.
VOA brings you the best in African music on the African beat. African Beat showcases the latest and the greatest of contemporary African music, from bobo music to hip life, bonga flavor to sukus, Afrobeat to dumbolo and makosa to kwaito. The African Beat on VOA has it all. And it's happening right here, Mondays through Fridays at 09:05 and 20:05 UTC, right after the international news.
Hello, I'm Douglas Simpoga, host of VOA's Reporters Roundtable. Join us every Thursday as we discuss important African topics and events. I'll have a panel of African journalists and expert guests to discuss the topic at hand. We take a deeper look at important African news topics. That's Reporters Roundtable every Thursday at 17:30 UTC, right here on VOA Africa.
Sports fans, brighten your day by tuning into the sunny side of sports Monday through Friday at 16:30 and 18:30 UTC. Join us on Facebook at facebook.com/VOA Sunny and on Twitter at VOA Sunny Sports. Or check out the blog at blogs.voanews.com/sunny. It's the sunny side of sports right here on the Voice of America.
Hello, Africa. This is Peter Clott, host of VOA's Africa Weekend Show, Nightline Africa. Tune in. You will be glad you did.
Nightline Africa is a fast-paced, tightly edited news show designed to keep our listeners engaged from beginning to end. Nightline comes to you live from the Voice of America on the following shortwave frequencies: 6080 kilohertz, 49.3 meter band, and 15580 kilohertz, 19.2 meter band.